Bona ke mathela go tlontsene tsa lefatshe. Ke 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 bona ke mathela Who don't send it up?
Bona ke mathela, who don't send it up.
bona ke mathela o tlontse ne tsa ne fatse.
Thank you.